is a locani mama. I bring some true, as a free record, records.
Indukiru babata.
Wali wabataga la lavangoli kovurunji. Wali wabataga la lavangoli na kusente. Wali wabataga la lavangoli na kudembe. Kufako kubateri monaku akola maulire na ekolo funo liokola babatesi bapayone batandika oyogai mubi ne sente zarina ziri munneruminati ekisoka nebera bira wabona bono zifuna ekyokubiri nebera bira enkube yakubanga Echo kusatu nevera vera omusano gwako changa Bafuba nnyo bakulemesa omulimu ogwo gw'olina Bafuba nnyo bakwezingeko balabe ng'okudde Balabe abaana bo we balombalomba Olwo balabe mukyala wo ng'azungazunga Ebyobugagga by'olina byonna nno babyeze Omukyala abaana bo babagobere bweru Bali banyigabo Oba babanyiza
Lakini aku, malu lakini okon, malu lakini sabi,